Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Naho Kisoro muri Uganda twumvikanira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura. Mudusanga kandi ku rubuga w'eshatu akadomo radio yacu VOA akadomo com rwumvikanira cyangwa se rugaragara ku isi hose no kuri Facebook, X, Instagram na YouTube kuri radio yacu VOA. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze na none nshuti banywanyi b'ikiganiro muri Sanga icy'uyu munsi nk'uko mushobora kuba mwabibonye ku mbuga mpuzambaga dukoreraho. Turi kumwe na rwiyemeza mirimo w'umunyarwanda utuye hano muri Amerika muri leta ya Kentucky. Imvumbura matsiko yateye muri Sanga kumushaka ni uburyo yahisemo gukora ibikorwa bishingiye ku muco wa Kinyarwanda mu gihugu gifite umuco utandukanye n'uwo yabyirukiyemo, nyamara akaba abasha kubibyaza umusaruro ndetse ugatanga n'akazi ku bandi. Muri Sanga rero yamubatumiriye kuri iki gicamunsi ngo dusangize cyangwa se tuganirire uko yabigenje. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Bwana Jean-Claude Nyonsenga. Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane.
Ngira ngo niba ntibeshye turavugana uri muri leta ya Kentucky mu wuhe mujyi?
Ndi muri leta ya Kentucky mu mujyi wa Louisville.
Aho
muramutse nkabari naho nkorera n'imirimo yanjye ya buri munsi.
Yego, aho rero namwe muramutse mufite gakonje nk'aka hano muri Washington?
Karahari ariko ntabwo ari cyane, keka mu byumweru bibiri bishize nibwo hari hakonje cyane, ariko ubu hameze neza.
Natwe ndabona bitangiye kugabanuka tugeze kuri 40. Reka rero dutambuke twinjire hagati mu kiganiro ngira ngo umaze kumva impamvu twagutumiye. None reka ne kuba ari jye ubivuga kandi nyirubwita hibereye, tubwire muri make wende bwo turaza kugera ku bikorwa byihariye ugenda ukora, ariko duhere ku gitekerezo ubwacyo. Ubundi bizwi ko abantu bageze hano muri Amerika abatari bake bakunda gushaka akazi nyine mu bigo biba bihari cyangwa se mu yindi mirimo isanzwe y'umuntu amara kubona impapuro zabugenewe zisabwa akajya gushaka akazi. Wowe watekereje ute kuvuga uti nafata ibikorwa bishingiye ku muco wa Kinyarwanda nkaba nabibyaza akazi?
Bakoze cyane Jose ku n'ikibazo cyiza umbajije. Ni igitekerezo nagize ubwo nari ngeze muri iki gihugu maze kubona imirimo yaho, kuko nk'uko wari ubivuze ni imirimo igoye, ni imirimo itwara abantu umwanya munini kugeza ubwo umuntu atabasha kubona umwanya we nk'uko ababitekereza. Aho usanga bo kubera ukuntu dukora usanga batugenga cyangwa se badutwara igihe kinini bikatugora, kandi no kwiteza imbere bikaba bigoye. Rero kubw'ibyo nibwo natekereje ikintu nakora. Urumva nk'umunyamahanga uje muri iki gihugu kugira ngo utekereze ikintu wakora cyatuma ubona abakugana, ni ibintu bitoroshye kubera ko ubusanga bene gihugu ariko nyuma nza gutekereza nsanga ko tuba dukwiriye no guhagararira umuco wacu tuba dukwiriye kuba abo turi baho turi hano muri iki gihugu muri ibi bihugu byo hanze tuba turimo nibwo rero natekereje yuko n'iby'iwacu nabyo bishobora kubyara umusaruro bikaba byamfasha nabitangiye mbitekereza ko ari ibintu byamfasha ngiye n'umuryango wanjye ariko nyuma nza gusanga ari ibintu byakwaguka bigatanga n'akazi no ku bandi kubo dukorana kubo dufashanya ndetse n'abangana rimwe na rimwe hari igihe mba n'ibitekerezo bakaba babikora no mu yandi masitete.
Noneho ndumva ari igitekerezo gishinze umuzi cyane. Reka wenda turaza kuguma tukigarukaho uko tugenda tuganira, ariko noneho tujye ku bikorwa nyirizina. Nuko rero ubumaze kubitekereza utyo, wahereye kuki, watangiriye kuki?
Ubwo maze kubitekereza ariko ahanini ibyo natekereje mu buryo nakora nari narebye nshingiye no mu gihe nanjye ubwanjye nari nkeneye icyo gikorwa, nari nkeneye iyo serivisi ubwo nari ngiye gukora ubukwe.
Yego.
Ariko mbona ko kugira ngo mbone abankorera nk'ibyo nshaka byo mu muco wacu ntabo ndi kubona. Ibyo rero binera amatsiko yo kwibaza ati ndavuga se kubera iki nekereza gushaka abandi bantu abanyamahanga bakankorera ibintu bidakwiye cyangwa bitari byiza nk'ibyo iwacu, kuki njyewe ntabikora ahubwo nkabikorera abandi? Aho niyo igitekerezo mu mizi cyaturutse. Nifuza kuba nafasha abantu kubakorera ibintu byiza bijyananye n'umuco wacu, kuko urabona iyo dutuye muri ibi bice igihe twifuza kujya gukorera ubukwe iwacu kuko imbogamizi nyinshi ziba zihari zirimo kwitegura n'utuzi twanga kugira ngo tuturekure cyangwa se n'aba bafite imiryango hano ugasanga biragoye kuba bamanuka. Ariko aho niho nagize icyitekerezo ndavuga ni uwabakorera nk'iby'iwacu nkabibakorera hano, noneho ya serivisi bajyaga gushaka ahubwo bakayibona nk'uko natwe hano tuyibona, nkabategura nk'uko mu gihugu cyacu baba bateguriwe, aho bicaye, uko bambaye, ibyo bakoresha kuva mu ntangiriro yo kwitegura ubukwe kugera mu iherezo ryabyo. Ariko bitari ubukwe gusa, ahubwo n'izindi birori by'umuco bijyananye n'umuco, aho bakorera ibitaramo, bifuza gukora ibitaramo, ibyo byose niko nabitekereje ndavuga ati ibyo byose byashingira kuri wa muco w'iwacu dushingiyeho, ahubwo noneho nkabishyira mu biwacu hano, ari nabyo byagiye bisabuka, ahubwo ugasanga n'abanyamahanga bahana ahubwo bagiye barushaho kubikunda kuko banyuzamo bakaduhamagara bakadusaba izo serivisi.
Ibyo mperutse kubibona ahantu hari ahantu natashye ubukwe, hari umuvandimwe muri iki gihugu wari ukenyeye rwose umushanana wa Kinyarwanda, ndetse ngo yari yasabye umunyarwanda kazi aravuga ati nanjye ndashaka kwambara nk'abanyarwanda kandi ndasabirwa n'abanyarwanda.
Nibyo rwose, nibyo ngibyo dukora mu by'ukuri mu ncamake y'ibyo dukora. Nk'uko nabibabwiye aho nkorera muri Louisville ariko niho icyicaro kiri, ariko dukora no mu masiteti yandi atandukanye kuko biterwa n'ahantu umuntu atuye hose turahagera tukamuha iyo serivisi. Cyane cyane twibanda rero mu gutegura ubukwe bwa Kinyarwanda, ariko n'ubwa kizungu nabwo turabutegura, ariko dufokasinga cyane ku bwa Kinyarwanda, aho umuntu tumutegurira ineguro ya Kinyarwanda aribyo mu Rwanda bita gusaba no gukwa.
Yego.
So, hahandi musanga umuntu yicaye mu bintu bya Kinyarwanda ukagaragaza umuco w'iwacu, ariko utari n'uw'iwacu gusa mu Kinyarwanda, ahubwo n'uw'Abarundi ndabakorera, hari n'umuco w'Abagande nabo bajya banyereka nkabakorera ibijyanye n'iby'umuco wabo, cyane cyane nibanda kuri za kominote zacu zimwe ziri hano zigorwa no kubona iby'iwacu bagakwiriye kubona. Ubwo rero ugasanga nibyo akenshi baduhamagarira kubakorera, ariko tukongeraho no bya bindi bya kizungu, kuko urumva iyo umuntu amaze gusaba no gukwa ajya mu rusengero akajya no kwiyakira. Rero muri ibyo ngibyo niho tubategurira ibyo bicayemo, ariko si ibyo gusa, ahubwo turanabambika tukabaha iyo mikenyero bakambara Kinyarwanda, tukabakenyeza Kinyarwanda, aba mama bagakenyera Kinyarwanda, abakobwa baherekeje umugeni bakambara Kinyarwanda, ndetse na bya bikoresho bakoresha birimo ibiseke, birimo udutaro bakoresha batanga ama gift, imigongo ibintu byose byerekanye n'umuco byose byiwacu
inkangara ibyansi
inkangara ibyansi mu gutwikurura tukabaha inkongoro bakabasha gutanga amata bakabasha gutwikurura uburyo biyumvamo ko bari mu gihugu cyacu nubwo badahari ariko ibyo bari gukora bari kubikora nkaho bari mu gihugu cyacu ibyo rero bigatuma abantu bakunda kumva yuko service tubaha ibyo tubakorera ntabwo bareba ibyo turi gukora gusa ahubwo baba babona yuko twabagejeje ni wacu
turabigarukaho mu kanya gato ariko ndagira ngo dusubire ku rugendo rwawe ubwo koko ugize gutyo umaze gutekereza icyo gitekerezo urarusha ubonye ko service wifuza gutayibonye uko ishaka kuravuga uti have noneho ngewe nze izi service nge nzitanga nta uhera hehe ntabwo ari ibintu byakuvunye kuvuga ngo tuvuge nk'icyansi nk'ubi cyansi hano muri Amerika wagikuye cyangwa igisabo
mu byukuri ibyo uvuze nibyo byarangoye ntabwo nabitekereje gutya ngo bishite mu gitoro mbyuka mbikore kuko ni ibintu mazemo uyu numwaka wa gatanu ndi kubikora ni ibintu byagiye biza gahoro gahoro bi process kuko natangiriye muri leta nabagamo nge gufasha abantu mu birori bitoya byoroheje by'abantu batanu 10-20 ariko ubwo nakomezaga kubitekerezaho natekereje ndavuga ati se ni gute nabyongera noneho nkongeramo ibyo by'iwacu ikibazo rero cyabaye koko nk'uko bivuze kigoye ni ukumenya ngo icyo cyanse hano cyava he uwo mugongo hano wava hehe ese uwo mukenyero ugezweho mwiza ujyananye na moderi igezweho byava hehe ibyo rero nibyo nko kwiyemeza gukora akazi ka buri munsi ari byo umuntu avuga ngo no kuba rwiyemezamirimo niko kugerageza kuba navuga ngo nagerageje kuba update ku by'iwacu nkagerageza gukorana n'abiwacu noneho nkabariho mbikura niho mbikura byose nkabizana nkabigeza inaha nanjye nkabona kubisavinga abo nsanze hano
reka mubaze akabazo k'amatsiko wenda umuntu ataraje mbwira ukuntu igisabo cya mbere wakigejeje hano muri Amerika n'ahantu wagikuye ukakizana ntikigira ikibazo uburyo wakizanye kikagera hano amahoro
kuri rwose ubwa mbere kuba ko ntari mbyizeye hari umushuti wanjye wari ugiye kuza ndamubwira ati se wamfasha ukanzanira icyo gisabo ukanzanira izo nkongoro ariko babanza kuba b'ikibazo cy'uko ndabyibuka n'amaboko nari musabye kunzanira nk'igisabo ikibazo cy'uko gishobora kumeneka urumva ni ikintu umuntu aba agomba kuza afashe akikiye
n'ubundi no mu Kinyarwanda bavuga hari imigani ngira ngo ishingiye ku buryo gifatanwa ubwitonzi
uburyo gitwarwamo ntabwo biba ari ibintu byoroshye mu by'ukuri ni ibintu byangoye cyane kugira ngo mbashe kubasha kubikora ariko nyuma nza gusaga nkwiriye kubikora mu buryo buri professional ariko mu bya mbere kugira ngo bigereho nasabye ababaga bari kuza kuba babizanira kugira ngo mbashe kubitangiza ndebe ko ari ibintu bishoboka nyuma rero nibwo nabonye ko ari ibintu ngomba gukora mu buryo buri professional noneho ubu ngubu nkaba nkorana na company zishipinga kuko urayishyira ukayereka icyo uyihaye gusa ziba zihenze ariko bikakugeraho neza biri safe
nuko rero ubutangiye kwegeranya ibikoresho abantu ntibakuzi ntibazi yuko izo service urimo kuzitanga ugomba kuba warategereje umwanya munini cyane mbere yo kugira ngo ubone umukiriya wa mbere
nibyo rwose buriya ntekereza ko natangiriye mu birori bitoya byo aho twari dutuye nkajya ngerageza kubikora rwose nanabikorera ubuntu kugira ngo abantu bamenye nkagendeye kuvuga ngo hari inyungu ndi bukuremo nkamenya ngo kanaka afite ikirori runaka nkamwira ati ariko nagutegurira nk'iby'iwacu nkagenda ayo meza nkayategura kinyarwanda aho ahagaze nkamushyiraho umusambi nkamushyiraho umugongo nkamushyiraho ikintu noneho bigenda biruta bavuga ati ibyo bintu ndikubona ari byiza biva kuri ya etape yo kuba njyewe narabasabaga yuko nabibakorera ku buntu ahubwo bigera kuri ya etape yo kumpamagara umwe rero ubwo yatangiye kumpamagara nibwo byatangiye kumbikize ndavuga ati bya bintu bitangiye gatangiye kubimenya ndabyibuka nkora ubukwe bunini hari muri ngirango 2021 cyangwa 2022 itangira byari ibintu byangoye kwiyumvisha ko ngiye gutangira koko kwiyemeza gukora ibintu biremereye nk'uku nguku
byari binagoye kuko icyo gihe covid yari ivuyemo
yes byari bigoye kumva yuko ibyo bintu ngiye kubikora nkabikorera abantu benshi ese ibi bintu biri bukunde ariko handi umuntu yemeza akavuga ati iki kintu nicyo niyemeje kandi kigomba kuba cyiza ariko ubwo icyo gihe nari ntarabonamo inyungu zabyo nari naratekereza ko ari ibintu nabona yuko koko byazavamo umusaruro munini ku buryo ari ibintu byazajya bituma njya mu mastate atandukanye kuko usanga buri gihe cyane cyane buri weekend tuba dufite ahantu bitewe n'amako ahantu agiye ari mu bice bitandukanye by'Amerika usanga hose twageze
icyo kibazo naribuze kukigeraho kijyanye no kuko urabona ntabwo amakwe hano ntabwo akunze kugaragara cyane cyangwa wenda arahari nuko jyewe ari utabibona ariko iwacu urabizi ko buri weekend hari amakwe anagongana ugasanga abantu barajya mu nama bakavuga ngo ubwo tuzaba dufite ubukwe kwa runaka ngo ubwo kwa runaka muzabushyire kuri iyi tariki ngo kugira ngo kuko abavandimwe bazataha ubundi nabo bazataha ugasanga amakwe yagonganye yabaye menshi cyane buri weekend nta weekend y'ubusa kandi ariko hano muri Amerika siko tubibona ikibazo cyo kubona abakugana
mbere nagorwaga no kubona abangana kuko nari nuye no muri state isa nkigoye yo mu bice byo mu majyaruguru ahitwa muri North Dakota ariko nyuma ho naje mu hano muri ano masitete yo hagati nta bisa nkaho bitakomeje kugorana cyane kuko ni amasitete arimo urubyiruko cyane arimo abantu bitabira amakwe bafite n'amakwe ndetse mu mico myinshi itandukanye ari iwacu i Rwanda i Burundi abavuye muri Congo usanga abagande usanga rero kubera abo bantu ari benshi ari amakominota atandukanye menshi usanga buri gihe akenshi ikintu imbogamizi tukunda guhura nazo muri aka kazi kacu ka buri munsi ni igihe cy'ubukonje ariko iyo gisa nk'aho kivuyemo rwose ibintu biba bimeze neza.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Umutumirwa wacu ni Bwana Jean-Claude Niyonsenga, akaba ari rwiyemezamirimo umunyarwanda utuye hano muri Amerika ukora imirimo ishingiye kuri gakondo, ku bikorwa gakondo by'Ikinyarwanda. Mwamwumvise ko harimo ibyo gutegura amakwe n'ibindi bijyanye n'umuco wa Kinyarwanda. Bwana Niyonsenga rero turakomeza tuganira, ariko ikiganiro tugisangiye n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika ndagira ngo unyemerere tujye ku mirongo ya telefoni twakire Bwana Japhet Gatoni ikaza mu kiganiro muri Sanga.
Urakoze cyane, ndabumva neza cyane, mbakurikiye ni mu mujyi wa Musanze, ngira ngo arahazi cyane hano mu Kinigi.
Gusa nk'ugabanya radiyo gakeya niba uri iruhande rwa radiyo kugira ngo twumvikane. Komeza uti rero uri mu Kinigi.
Yego, ndi mu Kinigi rwose.
Nuko ni ikibazo, ni igitekerezo.
Ni nk'amatsiko, ikibazo cy'amatsiko.
Yego,
mu by'ukuri natangira mushima nk'umunyarwanda watinyutse agakora ibikorwa nk'ibyo byiza bitugaragariza umuco hirya no hino by'umwihariko mu gihugu dukunda cyane cya Amerika. Ariko tukibaza se iyo twahunye ubukwe cyangwa tutagize ubukwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, twizihirwa tukabona ibikoresho gakondo n'imyambaro ya Kinyarwanda, se icyo tuba twibaza mu bihugu by'iyo babyakira bite bate umuco wacu inaha inka n'ibindi iyo bintu?
Ntabwo turimo tukumva neza, sinzi.
Ntekereza nayo ngerageje kugenekereza kumva icyo yarabajije, uko aba banyamahanga bakira iby'iwacu hano iyo tubiberetse. Ngira ngo warubikare wabikomojeho aho watashye ubukwe, ugasanga uyu abazungu nabo barakenyeye nk'uko natwe tuba twakenyeye. Ni ibintu bakunda cyane kuko amakwe menshi dukunda kujyamo nabo baba barimo, ugasanga barabyizihiwe cyane, ugasanga bifuje nabo kwambara imikenyero nk'iyo twambaye imishanana rwose, ugasanga barashaka ibyo binigi ku mashati ngo babyambare bakabyizihirwa. Rero mu mirimo dukora hari ukuntu dukorana n'abatanga nabo ibindi byishimo birimo kubyina imbyino Kinyarwanda gakondo, iyo bihuye muri ubwo bukwe usanga natandukana byo kuba bari mu bukwe bw'iwacu iyi Rwanda. Kibazo yarabajije uburyo byakirwa kandi uburyo babyakira.
Jafet turacyari kumwe?
Ndabumva.
Wanyuzwe?
Nanyuzwe atandi kabazo nakongera ukamatsiko. Ese mu bihe wenda ngibi by'umutekano muke mu karere nta abashobora gukoma mu nkokora ibijyanye n'ubucuruzi bwe wenda hagati y'Abanyarwanda na ibi ntabwo turi bukoreshe kubera impamvu zinizi. Murakoze.
Ya ntabwo ntabwo ikibazo gihari kuko usanga umuco uri mu muntu ntabwo bimubuza kuwukora kubera yuko ari mu bihe by'umutekano waba uko waba umeze kose. Ha urebye izo mbogamizi ntazo dufunze guhura nazo.
Reka noneho twakire niyitanga ikaze mu kiganiro muri sanga.
Ngo murakoze.
Ye uherereye he?
Ubundi Kigali mu Rwanda nanjye.
Ni ikibazo ni igitekerezo.
Ni ikibazo ngira ngambire. Ese gutangira business nyingi yo mu gihugu cy'amahanga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaroroshye kuri we, byari ibintu bimworoheye ko noneho gutangira business y'umuco w'ikindi gihugu mbere na mbere nta effect byamuzwe mbere yo gutangira, byari ibintu bikomeye.
Effect ushaka kuvuga ni iyihe? Sankuvuga neza effect mu rwego rw'imari rw'ubukungu, effect mu rwego rw'imitekerereze,
mu rwego rw'imari, mu rwego rw'imari. Ntabwo byari ibintu bigoye cyane ku buryo ntekereza ko bitari gukunda kubera n'umuco w'ahandi agiye kuzana mu gihugu cy'ikinyamahanga. Nanone byari ibintu bimworoheye mu buryo bwe wenda bwa ekonomi, mu buryo bw'amafaranga. Hanyuma wenda ikibazo kindi cy'amatsiko gutangiza business nk'iyo ngiyo ahantu hatari abenegihugu, wenda navuga ngo ni benshi, kuko nk'ubu ngubu iyo business ikoze mu Rwanda wenda byakumvikana muri East Africa, wenda bishobora kumvikana kuyijyana aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyarwanda bariyo ni bake, Abarundi nabo wenda si bake cyane, ariko ungereranije n'abanyagihugu bavuga ngo ni bakeya. Ese ni ikintu cyoroshye gutekereza ukiyumvisha ko uzabona clientele nk'uko waba uri mu gihugu, cy'umuntu ushaka kujyana aho ngaho? Ambwire business iragenda nyine muri make.
Reka mukanya turamureka kuvugira, ariko katubanze dusabe bwana Katareba wo muri Sudani y'Epfo yihangane ku murongo wa telefone kugira ngo ubanze ubone ibisubizo by'ibibazo ubajije bwana Niyonsenga.
Ya arakoze cyane gutangiza business nk'umunyamahanga kandi igendanye n'iby'umuco w'ahandi muri iki gihugu. Ntabwo bisa nkaho navuga ngo hari imbogamizi ikomeye cyane, kuko iki ni igihugu kemera buri wese kuba mu gihe abashije afite intego kuba yabasha kugira icyo akora akaba yagikora mu buryo buciye mu mategeko, kuko habayemo gutekereza igikorwa, habamo gutekereza umushinga, noneho hakurikiraho kuba nawandikisha mu buryo bwemewe n'amategeko mu ma state dutuyemo, kuko tuba tugomba kugira ama license abisaba. Ibyo rero iyo uri kwandikisha ugasobanura icyo uzakora, ahubwo hari n'igihe hari abo bisobanurira bakumva bafite amatsiko yo kumenya uko bizakorwa, ukumva barabikunze barashaka kubireba, kuko n'abantu nabo baba bifuza kureba iby'ahandi. Iyo babonye rero binje bibasanga, akenshi nta mbogamizi nyinshi umuntu ahura nazo zituma bakubuza kuba wabitangira. Ku bibazo by'ubushobozi, nibyo koko bisaba ubushobozi buba buhagije, ariko icya mbere bisaba burya gukunda ikintu ugiye gukora. Igihe cyose wumva yuko witanze kandi ufite icyo ugiye gukora ugishaka, akenshi ubushobozi buza nyuma yo kuba warumaze kwiyangaza muri icyo kintu. Ku byerekeranye n'uko abatugana uko bangana, nibyo koko community zituyanga ntabwo ari nyinshi cyane, ariko baratugana kandi gusa koko nk'uko nabibasobanuriye, ntabwo mbifatanya gusa iby'umuco gusa, ahubwo n'aba bazungu nabo ibyabo bijyananye n'imiteguro yabo ya kizungu nayo turabikora, ariko cyane cyane tubakangurira no kubereka yuko iby'iwacu tubiteguye mu byabo nabyo bisa neza. ugasanga birushijeho kugira ko batugana yaba ari abene wacu turuka mu bigo by'iwacu cyangwa se abanyamahanga dusanganga.
Ni tanganyira ngo wanyuzwe
gutyo nari nyuzwe wenda kibazo cyanyuma ngira ngo mubaze nsorezeho nabwire nko muri mu bindi bihugu ndafata urugero wenda nko muri Kenya niho nzi igihugu kiba gifite amategeko agenga ubucuruzi avuga ko nibura kugira ngo utangize business mu gihugu ugomba kuba ufitemo abanyagihugu runaka n'abanyamahanga muri icyo gihugu runaka. Aho ngaho muri United States bigenda bityo ugiye gutangiza business nk'iyo ngiyo iyo business donc uri umunyamahanga ugiye gutangiza business wowe bigenda bityo nta limite bashyiraho ku bantu uzakenera muri business yawe nta muri make gutangiza business aho ngaho byoroshye bingana iki?
Nta limite bashyiraho igihe cyose ufite uburenganzira bwo gutura hano no kuhakorera. Uba wemerewe kuba wakwandikisha business yawe ugiye gukora mu buryo buciye mu mategeko, ukayandikisha muri state, ukajya utanga imisoro mu gihe gikwiye cya buri mwaka se cyangwa se cya buri mezi runaka. Icyo gihe ntabwo bashyiraho amananiza yuko ngo kuko uri umunyamahanga cyangwa se kuba utari umunyamahanga. Icy'ingenzi ni uko bareba yuko ufite uburenganzira bwo gutura hano no kuhakorera, ubundi ibindi ntabwo bajya muri details ngo barebe ngo ugiye kuyikora ngo n'umusigiye kuyikora.
Urakoze cyane. Reka noneho twakire bwana Katareba ikaze mu kiganiro muri Isanga. Katareba uranyumva?
Alo?
Turakumva Katareba. Turakumva sinzi niba utwumva neza wowe. Ngaho komeza ku kibazo cyangwa igitekerezo utubwira naho uherereye.
Nkuko mwabibonye na mibare yanjye iri muri Sudani y'Epfo. Rero nkaba nifuza wenda kubaza umuvandimwe ukuntu wenda ibyo bicuruza uburyo abikura mu Rwanda afite ahantu afite abantu babimukorera noneho hanyuma akaza akabifataho abijyana kubicuruza iyo ngiyo abicuruza muri Amerika, hanyuma iyo agiye kubitwara mu buryo bwa gasuta mu bwo nyine nicyo nshaka kuvuga hari imisoro asigasoze mu Rwanda kuri ibyo bicuruzwa. Ese aho ngaho biri muri United States ho birasora, hanyuma ba bandi babimuha sasa bo bungukira hehe? Hehe bungukira kugira ngo twumve ko wenda iyo mitako ya gakondo yacu y'umuco wacu wenda ko ishobora kuba hari abifitiye akamaro muri ba bandi ba nyiri umuco ari bo twe bwacu ba nyiri ibyo bavugurwa rurimi. Murakoze.
Bwana Nitanga, not Nitanga but Katareba, ngira ngo ikibazo cyawe kirumvikanye. Niyo Nsenga, sinzi niba washoboye kumwumva. Arashaka kumenya
numvise ikibazo yarabajije cy'uburyo byoherezwa bikatugeraho. Hari abo dukorana babikoramo nabitwoherereza. Nibyo koko mu bicuruzwa dugura haba harimo no kuba bisorerwa, yaba ari aho bituruka, yaba ari shipping ibizana, ndetse niyo bigeze ahangaha mu bikorwa dukora bya buri munsi tugaragaza imisoro byo kuko iyo ushaka gukora neza no kugira ngo uzanatere n'imbere, ikintu cya mbere ushyira imbere ni gukora mu buryo buciye mu mucyo cyane cyane mu byerekeranye n'imisoro. Ibyo bikadufasha cyane cyane muri iki gihugu iyo ukoze rwose ibintu by'imisoro ukabikora neza kuri business usanga binagufasha mu guteza imbere gahunda zawe. Haba gahunda nyinshi ziba zijyananye n'umuntu usora neza, ibyo byose ugasanga bikugeraho neza. Rero inyungu kubo tukorana barazibona kandi nanjye nkagerageza kuzibona, twese tugasaranganya tukabasha kugera kuri byinshi.
Ariko ngira ngo usibye n'abo mukorana, ngira ngo n'abo muha serivisi ababagana nabo ubanza nabo babyungukiramo? Ndashaka kuvuga nk'abo mutegurira ibirori cyangwa baza babagana.
Yego rwose, byo abatugana nabo babyungukiramo kuko usanga hari icyo tubaruhuyemo kirimo kwibaza ko bazajya gutega bagakohereza imiryango. Urumva hari nk'umuntu ushaka gukorera ubukwanga kandi akabukora neza, ariko yatekereza ko bitazaba nk'uko abyifuza bikaba byamusaba gupanga izindi gahunda ndende zishobora kumutwara imyaka 2-3 kuko gufata urugendo noneho ukafata urugendo ujya gukorera ubukwe mu hanze aho wari uri gukorera ni ibintu bisaba bije ndende. Usanga rero inyungu bibabona nuko ya service batekerezaga iri hanze y'igihugu batuyemo ubu ngubu yabegereye iri ruhande rwabo.
Reka bambwiye ku murongo wa telefone bambwiye ko hari undi muntu, reka tumwakire ikaze. Uratwibwira kuko izina wanditse kuri Facebook ntabwo twarikoresha, utubwire izina ryawe nyaryo hanyuma ukomeze ikibazo cyangwa igitekerezo.
Yego, nitwa Nzabonimpa Pascal, amazina asanzwe. Nanjye nkunda ibintu muri kuganiraho by'umuco w'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko. Twishimiye kubona umunyarwanda uri gutera imbere muri ubwo buryo akoresheje ibintu by'umuco gakondo. Natwe tugerageza kujya muri izo nzira kugira ngo turebe natwe ko twatera imbere, kubera ko yageze kure afite wenda uburyo n'inama yaduha kugira ngo natwe turebe ko twava kuri revo turiho tukagenda tugeraho.
Yego, murakoze.
Yego, ni sorry.
Komeza.
Nizo nama twasabaga, kubera ko kubona umuntu uri kuri revo nk'iyo ngiyo biratwinspira, bikaba natwe twavuga tuti dukore cyane. So ni ikibazo nabazaga, ni ihe nama yaha abakiri bato bashaka gukoresha ubwo buryo nabo bafite impano mu bijyanye n'ibintu gakondo by'u Rwanda kuba nabo bazamuka?
Arakumva.
Urakoze cyane. Inama buriya ya mbere ngewe navuga ku bwanjye nakoresheje ni ukubanza kubikunda, ni ugukunda ibyo ugiye gukora, ariko ntugendere cyane mu kureba inyungu uzakuramo mbere y'uko ubikunda. Wamara kubikunda noneho ukabitegurira uburyo ushaka kuzabigeraho. Rimwe na rimwe hari igihe ubona yuko kubikora no kubitegura bigoye, harimo n'ubushobozi, ariko ibyo ntabwo biba bigomba kuguca intege kubera yuko ubikunda. Ubitangira gahoro gahoro, rwa rukundo ubikunzemo bigufasha kugera no ku ntego yindi iri hejuru wumva wifuza kuzageraho.
Yego, yego. Murakoze cyane. Ubwo iyo ni index experience munabonye, kandi twishimiye kubabona kuri revo nk'iyo agasongero muriho. Mukomeze mutere imbere.
Murakoze cyane.
Yego.
Gara niyo senga monda shumuzo. Icyo kibazo nenda kukikubaza cy'ukuntu ko ntabwo ushobora gukora ibintu nk'ibyo ngibyo mu byukuri utabikunda. Urukundo rwawe rw'ibintu by'umuco gakondo si urwa none?
Urukundo rwanjye by'umuco ntabwo ari urwa none, kuko ni ibintu navuga nakuriyemo bitewe n'aho nkomoka, umuco ibwami Nyanza. Ni ibintu byangiyemo kuva nyiri mutoya, nkabibona ko abantu iyo basabanye bicaye mu bintu byiza bisa neza by'umuco bagakora ibintu by'umuco, bituma hari bya byishimo biza mu muntu bitafite ingano cyangwa bidafite igiciro. Ibyo rero nibyo byatumye mvuga ati ibi bintu wabikora nkabikora numva mbikunze, noneho kugeza ubwo nabanje kubikunda ku giti cyanjye, noneho ndavuga reka ngerageze mbishyire no mu bandi. None mbishyize mu bandi rero mbona ubwo noneho byanabyara n'inyungu, ndetse bikaba byanabyaramo na business ku rwego rutandukanye ku mpande zombi, yenda abatugana cyangwa se nanjye kuba ari njye wawe ubikora.
Noneho tugaruke, ndabona abantu basa nkaho bakishakisha abandi ku mirongo. Reka tugaruke nanone ku buryo ukora ibyo ubwo bucuruzi cyangwa se iyo mirimo. Wavuze uti tunabibangikanya n'ibindi bikorerwa ahangaha byo mu rwego rwa kizungu, ariko hari akandi wigeze kuvuga uti n'abandi bo mu bindi bihugu, haba mu Bugande, haba muri Kenya hose ndabategurira. Byo ubigenza gute kugira ngo imico yabo ushobore kuyitegura ukurikije ubushake bwabo? Byo wabigezeho gute?
Nkuko nabiganirije inangiriro z'igitekerezo cyari uburyo bwo kugaragariza abatugana cyangwa se abo duturanye hano kubaha serivisi bifuza kuba babona mu makwe yabo, ibyo rero byatumye dutekereza ku kintu cyose cyerekeranye n'ikintu gikenerwa mu bukwe kugira ngo utugana adushyire mu biganza bye ikirori cye cyose abafite. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atuganye akatubwira ati turifuza ko gukora ubukwe, mbanza kubabaza ubukwe bafite nimba ari mu buryo bwa gakondo ariyo gusaba no gukwa cyangwa se ari ubukwe busanzwe, bitewe na serivisi ashaka izo zose turazimufasha, tukamufasha gutegura ubwo bukwe, tukamufasha gutegura aho buzabera, tukamufasha kumwambika yaba ari iyo myenda ya gakondo cyangwa se iyo myenda ya kizungu irimo ayo makote, amakanzu, byaba twa tuntu twose usanga umugeni tumutesha umutwe ajya gushakisha kwa kanaka akagaruka kwa kanaka akajya hehe akavuga ati reka ndebere hano muri bihugu ho usanga kenshi abantu batumwanya bajya kurebera za online. Iyo rero watuganye ukaza ukatubwira ati nge dufite ubukwe tukwega serivisi dutanga tukakwereka package yacu yose, iyo uhisemo yuko tugukorera usanga nka 60% by'ibitegura ubukwe bwawe hafi ya byose tubigukoreye.
Ubu nk'abantu
bitwara amafaranga cyangwa bikagutwara umwanya no kuba wabasha kubibona.
Ubu tuvuge umuntu wenda umugande kuko nge nabayeyo nk'ubu muntu aje agasaba nk'imyenda ya Gomez ku bagore cyangwa ibikoyi cyangwa amakanzu amwe y'abagande na zanzu ho banywesha inzoga akaza kugana ushobora kubibona?
Nibyo biratugora kuko icyo gihe natwe dugerageza gushaka abo dukorana nabo abapatene, urumva muri business buryo nta muntu wikorana wenyine. Tugira abo dukorana nabo, tugira abasupplier badusupplyinga ushobora kuhitamo umwereka woda, kuko akenshi usanga serivisi dutanga ntabwo ari serivisi za akakanya ngo uvuge ngo urahita uyitahana. Urumva iyo uri gutegura ubukwe ni ikintu ushobora gutegura mu mezi 2-3-4. Iyo rero watugejeje igitekerezo cyawe mu mezi 2-3 tuba tuwarangije kukwereka igishushanyo mbonera neza cyerekana ibyo ukeneye n'ibyo wadusabye byose ko byabonetse, ku buryo uburi safe mu gihe cy'ukwezi cyangwa amezi 2 wumva ko ubukwe bwawe ibintu byose biteganyijwe warangije kubibona. Ibyo rero aho tubibashiriza kugira ngo tubashe kugera gukorana nabo bagande ku mugani wawe n'abandi bo mu yindi mico, tugerageza kwirefera ku bandi bafatanyabikorwa bandi turi kumwe dukorana ino mirimo bakadufasha noneho kumenya uko twaha serivisi abo baba batuganye badusaba ibyo byerekeranye n'iyo mico yabo.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Reka twakire Marcel ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Nakoze cyane kandi banze kubaramutsa nanjye.
Yego, turakuramutse.
Ego ndi Kigali mu Rwanda, ibibazo nari nateguye mubaza numvise hari mugenzi wanjye wabibajije bituma nsubirizwamo, ariko ntabwo nabura kumushimira. Icyo mushimira ni uburyo abantu benshi bagira rwose amasindi, icyo basigarana n'uruhu rwirabura gusa, ariko ibindi byose bahita bahinduka bakumva n'iby'iwabo bibateye ipfunwe. ariko wowe kuba utarabigenje uko ni ikimenyetso cy'uko bya bindi muhandikizi icyaririmbye ati Amerika n'Uburayi n'ibindi bihugu byose basundikiye, ariko mukomeze kuzirikana ko muri abana b'u Rwanda. Ibyo ngibyo bisa bitwereka urukundo umuntu aba afitiye igihugu. Ariko kandi ntabwo nagura akabazo gatoya k'amatsiko kubaza, iyo mwateguye ubu bukwe bwa Kinyarwanda amafunguro mubategurira ayava mu masaka, agatsima k'uburo, ibihaza, mukoresha ibyahinzwe iyo hirya, mukoresha ibyoherejwe byaturutse mu Rwanda mukagura ku mashopu y'aho ngaho mubigenza nuti, cyangwa mutegura ibigaragara n'amaso ariko muragera ku mafunguro mugategura amakaroni na salade iyo hakurya, cyangwa mukoresha n'amafunguro ya gakondo. Murakoze.
Yakoze cyane ku kibazo cyiza rwose abajije kibyerekeranye n'amafunguro, iyo abo bantu bicaye muri ibyo bintu bijyananye n'umuco se barya iki. Hari abo dukorana nabo bakora ibyo bintu byerekeranye n'ibyo guteka, ntabwo nabo bategura bitewe n'uko babasabye, ariko ibyo bya kinyarwanda z'amafunguro ya kinyarwanda buri hano naho dufite amasoko rwose ababifite ku buryo usanga babigurayo bakabiteka nk'uko bivuze koko ako gasururu gaturuka ku masaka kaba gahari ibyo bigori biba bihari imyumbati bihari ibyo byose barabitegura njya mbibona abo dukorana bateka kuko njye ntabwo nkora mu byo guteka ariko ndabibona iyo babiteguye iyo ndi kinyarwanda rwose nayo birimo.
Oya hari ahantu mperutse kujya gusura abantu ngira ngo ni abantu bari baherutse gukora ubukwe hanyuma nsanga batwakira bateguye ibiryo birimo umushogoro umutsima w'uburo n'umutsima w'uburo ahubwo umuntu wa mugani yakwibaza kuko hari n'abantu bakunda n'utuyoga twa hariya hakurya iwacu mu Rwanda umuntu hari ibyo njya mbona byo mu bindi bihugu umuntu yakwibaza ibyo mu Rwanda byo murabigira cyangwa murateganya kushaka uburyo byazagera inaha.
Hari abo dukorana bajya bambwira ko icyo gitekerezo cyakakwiriye kuboneka cyo kuzana ibinyobwa inaha gusa usanga hari ababyigana ahubwo byo mu biriya bihugu bya West wabifungura wabinywa rwose ukumva ntabwo icyo washakaga kunywa nicyo unyweye biragoye rero gusa hari abo nzi bari kubikoraho bashaka kuzajya bazanira ibinyobwa neza by'iwacu iyo ngiyo kuruta ko twajya twibeshya ku byo dusanganga kuko hari ababibeshya bikaza byagera inaha rwose kumva ntabwo bijyananye na ya
na bya bindi wifuzaga
tumenyereye.
Reka twakire ku murongo wa telefone na Jean-Claude Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ego, merci.
Muherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo?
Muherereye hino mu Burundi, Bujumbura. Ego, ndashaka kubaza.
Ego.
Ese none nyine ku ibyo bintu twihingira iniwacu muri Afurika iyo bihashize abantu baba babyirukira ku buryo nyine umuntu yoba yokora hanyuma ari nk'ihayanishwa gurishwa umuntu agahita abijyanayo yarose nk'uburyo yabishika nayo kugira ngo natwebwe nka produits zacu zo muri Afurika bashobore kuba babona yuko zihari kandi ziri ku gaciro nazo nyine.
Njya mbibona birakenerwa cyane cyane muri ano ngira ngo Joffe ibyo bibona mu masoko y'Abanyafurika
ya gakawa k'i Burundi njya nkabona rwose
ya iyo bitanga amasoko y'Abanyafurika usanga rwose harimo ibiribwa by'iwacu nk'ejo naguze agashya numvaga nashaka urumva yajyayo ukabona bya bindi byose wumva ushaka birahari.
Urakoze
ariko nyine ikaje wenye n'umuntrepreneur mbashaka nyine gukoronka nk'abafatanya bikorwa hiyo ngiye kugira ngo tube tufashanya mu mikorere yanje kugira ngo ndabe yuko umuntu nyine yashobora kuba yo kwiteza imbere.
Wowe ucuruza iki Jean-Claude cyangwa se uhinga iki ibyo ufite aho mu Burundi wumva wakohereza inaha n'ibiki?
Jewe nsanzwe mu isanzwe nkorera mu gitegwa cy'uburimyi bw'umuceri hamwe n'ubworozi cyane cyane inkwavu n'inkoko.
Ubanza ibyo ngibyo byagorana simbizi ariko kuko hano birahari cyane simbizi mutumirwa yakubwira.
Ndikumva bisa nkaho ari ubwa mbere naba mbyumvise uburyo byakorwamo ariko buriya hari abantu yenda hari abo waba ari kutwumva uri muri iyo domaine yo kubikora akaza yaba mwegera yenda akaba yamufasha wo kumenya uburyo byakorwamo.
Yego tugaruke ku byo ukora noneho wowe ubwawe hari ikibazo tutabajije buriya nubwo bajya bavuga ngo amafaranga yari mu mufuka ntavuga ibyo bikorwa uretse kubikunda bishobora kugutunga ku buryo ubyishimiye atari ibintu uzagira gutya rimwe ukavuga uti dore gihe nitangiye ntago ngiye gukomeza gukora ibintu ntabona menye ngunda biretse
nibyo ikibajije nibyo kuri ni ibintu nkora menyungu kuko nkurikije gihe mbimazemo sinigeze nsubira inyuma ahubwo nakomeje kujya imbere ngira ngo uyu mwaka wa gatanu mbimazemo kandi ni bikorwa nibyo nkora gusa ni bikorwa nibyo navuga mu magambo make bintu ngiye umuryango biramfashije bikanasagurira na business ku buryo ishobora kuba yakongera ikagenda yiyagura kandi usanga hari nabo dukorana cyangwa se bombasha gukoresha niko nabyita nabo bombasha kuba nabafasha mu by'ukuri ni business nziza kandi ifatika mu buryo bugaragara ku buryo umuntu ayishyizemo ukomeje gushyiramo imbaraga yagera kure.
Ubu watubwiye ko ukorera mu mujyi wa Louisville muri ni hutuye Louisville muri leta ya Kentucky nk'abantu bakumva bari mu yandi maleta hirya no hino muri Amerika ni igihugu kinini ariko bakaba bifuza serivisi zawe babigenza bate kugira ngo niba reka kwanza mbanze mpere kukubaza niba muri leta zose zo muri Amerika ushobora gukorerayo cyangwa se wibanda muri leta utuyemo nizikwegereye gusa
cyane cyane ubu navuga ngo nibanda muri leta zisa nk'izinyegera ariko ntabwo ni nyinshi nuvuga ngo nubwo ntuye hano tugera muri leta ya Indiana, Kentucky, ya Tennessee tukagera za Illinois, za Iowa tugerageza kugera ahantu kure hashoboka ariko cyane cyane muri area yegereye bino bice kuko urumva hari ibice bya Washington hirya za Seattle hari ari kure nibyo nashaka kuvuga nka bira bice byo hirya byo nibyakure cyane ariko ibindi byose biri muri bino bice bitwegereye byose tubasha kubagezaho serivisi dufite bityo rero iyo umuntu akeneye serivisi yacu yadusura ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram cyangwa se akaba yatwandikira cyangwa akaduhamagara akadubukinga tukamubwira serivisi dukora cyangwa se tukabanza tukamubaza tukumvikana tukavugana neza ibyo akeneye tukamubaza details ibyo ashaka n'ibyo tuzamukorera rero iyo atuye ahandi ntabwo nubwo twe dutuye kure tumugereraho igihe kandi tukagera kare ni ukuvuga ngo nimba umuntu ateganya ubukwe ku wa gatandatu twebwe tuba twageze nko ku wa kane turi aho ngaho hafi aho twiteguye kuba twamukorera ibyo yadusabye.
Ubwo noneho uvuze aho babashakira ariko ntabwo hatomoye neza babashakira kuzihe mbuga kuzihe nk'umuntu ubyumva none aha ngaha wifuza kukugana akubona ate
ya nk'umuntu wifuza kungana yanyandikira cyangwa se akamamagara kuri nimero ya telefoni ariyo 7143666601 iyo nimero yayihamagaraho yandikiraho mesaje yasura Instagram yacu iriho bimwe mu bikorwa bimwe dukora ari byo byitwa NBG Deco sinzi ukuntu nabivuga kugira ngo byumvikane neza ni inana b naga karongo dekorasiyo icyo gihe ushobora kuhita utubona kuri Instagram na Facebook hose ukabona ibyo dukora cyangwa se ukaba wadusura ku rubuga rwacu rwa www.nbgdeco.com ukamenya serivisi dutanga ukaba watwandikiraho byose.
Uti iyo ubukwe buzaba ku wa gatandatu ku wa kane muba muriyo ayo ni amafaranga muba mukoresha iyo murimo guca amafaranga bo mugiye guha serivisi na amafaranga bashobora ubwo ntibiba ikirenga kuko namwe mugomba kugaruza mu mwatanze
mu byukuri muri service tutanga ntabwo nicyo cyakintu cy'urukundo nakubwiraga cyo kubikunda ntabwo dushyira imbere cyane ku depense tugiramo yego n'ubundi ntabwo dukorera mu gihombo ariko nanone ntabwo tushaka kungukamo mu bantu cyane ntabwo rero kuba wadutumira utuye mu yindi state byongera amafaranga mu byukuri ibiciro twagiye dushyiraho biba bingana n'ibyo wawundi wundi ushobora kuba atuye muri state yawe akoresha kuko ntabwo izo depense zindi ziba zireba uwo muntu wadutumiye ziba ari izacu twebwe icyo tuba dushinzwe ni ukuguha serivisi nk'uko wayidusabye kugeza ku musozo irangiye nta mafaranga yandi ari y'inyongera usanga wongeramo akugora kuvuga ngo atumye umuntu uri kure ari bukugore mu byukuri usanga ibiciro byacu biri standard no kuba wagukoresheje umuntu mwawo muri kumwe muri statement
Mwiniba numva neza rero uvuze za leta mukoreramo mufite ibitekerezo byo kuzakwira muri leta zose za Amerika cyangwa no hirya aho kuko igitekerezo bwacyo ndumva sino muri Amerika gusa ndumva ari igitekerezo gishobora no gukora mu zindi diaspora
ni igitekerezo tuteganya ko twakongera dukomeje gukorera mu bice byinshi bitandukanye kuko nk'ubu ngo turimo murabona ko dutuye mu kureho gatoya ariko nko muri leta ya Arizona naho turahakorera naho tubafite ishami turahakorera turashaka kongera turi gushaka kongera gukorera mu mujyi wa Edmonton muri Canada nabo tukegera abantu batuye muri biriya bice bya Alberta rero ni igitekerezo duteganya kwagura ku buryo kizenguruka cyane cyane Amerika kikayigeramo noneho kikaba cyagera no muri Canada nyuma nibwo twatekereza no kujya mu zindi diaspora zo mu bindi bihugu
ariko ababyinnyi mubakura hehe
barahari rwose kandi banabyina neza benshi banabyinnye mu runo matorero akomeye y'inganzo ngari ubona ari ababyinnyi bari professional ku buryo usanga nabo bizihira rwose ababaganye muri ibyo birori
biramutse ariko bimeze rero ubwo abigisha umuco gakondo harimo n'imbyino nk'ibyo mihamirizo niki bashobora guhera no kubana jonde hari mugenzi wanje bakoze ikiganiro aganira n'abantu bo mu Burundi kazi utoza abana umuco gakondo hariya muri Canada n'undi umunyarwanda uri mu Burayi biramutse ariko bimeze ni ukuvuga ko n'umuntu yize kubyina bya kinyarwanda ashobora kuzajya anyarukira nk'iyo wawe mu gihe habaye ubukwe cyangwa se afite itorero abarizwamo akaba ashobora guseruka
cyane rwose ni ibintu kuko nk'abo duturanye hano babikoramo ibintu nabo biba navuga ngo bibaha ubushobozi bibaha amafaranga niko nabyita kuko iyo bitabiriye mu kirori runaka nabo bagira icyo bakuramo umusaruro ku buryo nabyo uwo mwana waba utojwe icyo kintu cyangwa se iyo kubasha kubyina nabo byamugirira akamaro yaba bikoze nk'umuco afunze iwabo ariko kanamuviramo n'umusaruro rero kuba twabadukorana kuba twaba tujyana mu mako atandukanye ni ibintu byaba byiza kuko byaba bituma aba yaba ahora ari bizi bakora buri wikendi cyangwa se kabiri cyangwa gatatu muri wikendi
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi turi kumwe na Bwana Niyonsenga ni rwiyemeza mirimo w'umunyarwanda utuye hano muri Amerika muri leta ya Kentucky abwiye ko rero imvumburamatsiko yateye muri Senga kumushaka ari uburyo yahisemo gukora ibikorwa bishingiye ku muco gakondo wa Kinyarwanda mu gihugu gifite umuco utandukanye n'uwo yabyirukiyemo nyamara akaba abasha kubibyaza umusaruro ndetse agatanga n'akazi ku bandi. Ebwana Niyonsenga ndimo ndibaza niba hari kuko turagenda tugana ku musozo niba hari akajambo wumva wagenda utagenda utavuze kajyanye n'iki kiganiro twarimo n'insanganyamatsiko twarimo tuvuga mbere yuko dusezeranaho.
Urakoze cyane Joffrey ndabanza gushimire cyane uyu mwanya wa maye ni umwanya mwiza wo kubaganiriza ku byo dukora ariko buriya mu by'ukuri ni ukugaragaza ibyerekeranye ikintu kiba kiturimo cy'umuco wacu muri ibi bihugu tugomba kugaragaza umuco wacu tugaragaza uko tugomba kuri kandi yaba nubwo tubikora mu buryo bujyananye no gushoramari umuntu akaba yabikoramo business ariko tuba twabanje kubikunda twabanje kuba buturigo rero nta kindi yari nako tukangurira n'abandi bose bitewe naho baturuka gukunda ibihugu byabo tukajya twereka abantu banyamahanga yuko aho duturuka naho hafite agaciro kandi aho duturuka ko tuba tuwakunze bityo nabo bituma bakunda iwacu bakaza badusanga nk'iyo baje muri ibyo birori tuba twateguye hari abadusanga bakatubaza sese iki kivuze iki kimwe gikoresha iki iki ko mwagishyize angaha nk'ababona agaseke bakakabona ku meza bakabaza sese harimo agaki ukabasobanura icyo agaseke kakoraga bityo ugasanga rero bitumye na ba banyamahanga batashye bwa bukwe cyangwa baje muri bya birori ya ma event bajemo babonye ibintu twateguye bamenye iby'iwacu bitabagoye kubirirwa bahagera ariko bikabatera amatsiko yo kuzahagera.
Bwana Jean-Claude Niyonsenga muri leta ya Kentucky, reka ngushimire cyane byimazeyo ko witabiriye ubutumire bwacu mu kiganiro muri sanga nkeka ko nitwongera gukenera n'ubundi uzatubonera kanya.
Yego rwose nta kibazo mwakoze cyane nzaboneka.
Ye nshimire namwe mwese inshuti z'ikiganiro muri sanga mwabanye natwe nisegura kubo tutashoboye guhamagara. Je turasubira mukanya mu makuru kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma nari mfatanyije na Nadia Taha ku bugenzuzi bwa gahunda na Joe ku uhanga bw'ibyuma naho mukanya.
kangura.